Bares Post.
¡Ah, weo! Tika 7 na kuona.
Beds on the move, the world speaking. Sinifuna po magamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nipo wapa la mamba this year. Nabwila po na mazamba this year.
This year, this year, this year.
Sinifuna po chikwela ne this year.
This year, this year, this year.
Nianga na futi ne this year. Beyond the tested na combat na waza. Test na wisdom ni kalikugaza. Best of me ni amika godi father. Test of rich ni nunkila mother father. I'm the son to the very rich father. This year na shuma ngati guava. Good things ahead chino chaka. Pedal to the floor as a full of vibaka. Na ile dasta o victor kachaka. Mbili za kale tawela penda zaka. Sinifuno mbela story ya fuaka. Sunga ni peze kujia bifu maniaka. Sinifuna po magamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nifuno wapala mamba this year. Nabwela po na mazamba this year.
This year, this year, this year.
Sinifuna po chikwela ne this year.
This year, this year, this year.
Nianga na futi ne this year.
This year, this year, this year.
Emu na duma na futi ne this year. Amwewo swagi, kiyo kiyo. This year nishoka viri mavonse. Next year na bazungu waka sponse. This year kampeni ni posha bonse. This year my fans ni gula konse. This time muntu asa ni ofye. This time I run kamwali sose. This time jambo muntu wa donse. This time ni bomb ni posha konse. This year is my year funza ni Diego. Track ya pita pano ni sebo. Njine nganga ya oleka ni wajube ndembo. Beds on the move ndiye lebo. Mistake sinifuna po it's a new year. Ngatulipe nkane niku uza good day. Ninaliko undercover in the last year. Sinifuno ngala ngati uja boozebe. Sinifuna po magamba this year. Nipo mozani tamba this year. Nifuno wapala mamba this year. Nabwela po na mazamba this year.
This year, this year, this year.
Sinifuna po chikwela ne this year.
This year, this year, this year.
Nianga na futi ne this year. I'm not scared of the king this year. Muni ziba na kudala. Zina yanga polo keyo. Dina ija nyonyi na pwelela. Mwesa kwa furwe musana wenzo lema. Lumvi enzo chinja che makala. Kazizi enzo fiokola che menso. Tike 7 na kuona. Zonda ni banda.
Remember who you got it from ZRansMusic.com.